www.mlekociemsafir.com.
Mlete Samia, Mlete Samia, Mlete Mama Samia, Mlete Samia, Mlete Samia, Mlete Samia, Mlete Mama Samia, Hodari mchapa kazi, Mlete Samia, katuletea maendeleo, Mlete Samia, Tanzania mama kisimkazi, Mlete Samia, washa sanda pinzani hawakuwezi, Mlete Samia, leo ndo leo leo, ndo leo leo, leo ndo leo leo. Kuna kitu nataka kujua, kuna kitu napenda kuna kitu napenda sikia. Kama wewe Mtanzania piga makofi kwa Samia. Jamani piga makofi, maga makofi kwa Samia. Mlete Samia, Mlete Samia, Mlete Samia, Mlete Mama Samia, Mlete Samia, Mlete Samia, Mlete Samia, Mlete Mama Samia. Jamani niwaambie kitu, niwaambie kitu, niwaambie jili, niwaambie kitu. Suna mpenda Mama Samia, piga kelele kidogo. Suna mpenda Raisi Mwinyi, piga kelele nione. Suna mpenda Mchimbi Kinana, piga makofi kidogo. Kanyaga, kanyaga, kwenye matope, kimona Mama Samia umuogope. Kanyaga, kanyaga, kwenye matope, kimona Raisi Mwinyi umuogope. Mlete Samia, Mlete Samia, Mlete Samia, Mlete Mama Samia, Mlete Samia, Mlete Samia, Mlete Samia, Mlete Mama Samia.
Makali kutoka wadachimsafi.com.